bacira jecelor fada la raja lugoya de amana kal gacay dhaxyal labaday suta adiyo nabiye dhigi sidena dad bacira jecelor fada la raja lugoya de mitkay lab to dorato
ku xidmo oo maqnaanta